歴史寄せ入りりんべ悪くのはどくぜ余らそいやうえやどくえむぎじまとざなむGenda to the feet to go Kugin zinzi awe yesu Amaraso yawe yadukuye Mungishima tuzana mungukyo Utu genda to the feet to go
Minduri guizina Nagoo